Ja, ihr müsst es gehen, kurz mal verkaufen.
Sweet OG's in the house.
Kophela machinga cabanga ngihamba no baby bamhlabanye khole kwamile phuma mavari cabanga kuza ngisibali lapho ngimama nemali hay a good boy Dubai
ngithi ngicela abahamba no Tyler abo dogs abo longa abo punk ama cheat the boys in kushi number kule khumbi ekule khumbi kushi number khala ngani khala ngani ngana yami ngithi sembe sithi fa isandi imali nabo mandi kube mnandi gama lami kubezele sithebelele sithebelele ntana yami sithebelele sithebelele mfana ngithi sithebelele
Ngathi sekushintsha isimo kungena mina manje kushintsha izinto zishaya lezinto kuchitheka manje shaya lezinto kuthunye idust zishaya lezinto kukhala bomaki shaya lezinto kukhala bomaki siye Dubai yeah Kalipiano Ngathi sekushintsha isimo kungena mina manje kushintsha izinto zishaya lezinto kuchitheka manje shaya lezinto kuthunye idust
ebathi keni SMS yakampumi nothuli yini ngathi bathi mina bathi dliwa yivoti ngingangibona usibona Asam, ebatuzela ngikuzi.
Just say goodbye.
whatever movie. Can you copy us?